Minister wa government ezebitundu Rafael Majeza ategeza nti government tegenda kutondawo miruka mipya mwaka gw'ebyensimbi ogujjawabula okubaganya ebirowoozo okugenda mu maaso okukakasa oba emiruka egirimu abantu abangi gyongerwa ku bungi bwa sako omuyisi bw'ensimbi eza parish government model PDM. Majezi bino abyogeredde mu kace ka paalamenti akatwala gavumenti ez'ebitundu mu kanjulira embalirira ya ministuri eri mu bubage ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Bino okubaawo kiddiridde ababaka bakulembeddwa amyuka ssentebe w'akakiiko kano Pius Wakabi okussa minisita Majezi ku nninga annyonnyole engeri gye bagonjolamu obumulumulu obuliwo omuli emiruka egimu okuba n'abantu abangi ate ng'emirala minene ate n'egiweebwa ensimbi za parish development models ezimu n'emiruka emirala. Majezi mukwanukula ategeeza nti gavumenti terina ntegeka za kutondawo miruka mirala wabula eminene gyakufuna ensimbi nnyingiko ku mitono. Majezi era atangaazizza ku nsonga eno bw'agasseeko nti emiruka egimu gyandiba n'abantu bangi naye nga basingayo bali bulungi ate ng'enteeka ya parish development model egenderera kusitula bamufuna mpola nga y'ensonga lwaki bakozesa ebibala okuva mu kitongole ekya Uganda Bureau of Statistics WBOS okumanya embeera z'abantu abagwana okuganyulwa.